Zest is on this beat, ladies and gentlemen.
Fade the beat.
Penzi lake mieleka, ila alinipenda na minkapendeka. Sema ngumi mkononi, analusha kota utasema nateka. Kilichofanya nkamteka, nilikuwa msasa kwa bedi na mosha. Tuzo kanipa chumbani, kipengele bola cha kumpa gawusha. Eti kadata kanasa kasema nataka nibaki na yeye. Ila vita sana pata nikimuuzi vipi nimuelewe. Penzi wangu komando, akabipe na tena kaba kwenye ko. Anatoni shinda na nipa sana do, no mana na shindwa kuenda kukote. Bounce ake, bounce. I love you bounce ake, bounce. Nakupenda bounce ake, bounce. I love you bounce ake.
Namba yake tisa, kajaza juu yani anakifua.
Anipige mandondi, ananapenda sana.
Anatembea kwa mabavu sana, utazani sio msichana.
Nampenda baby mama.
Miana nituma sokoni, yanakwenda gym kuongeza body lake yeye. Nikirudi napika, squeeze majirani wananambia mini mumebweke. Wanantukana, hawajui penzi lake mini melizoea. Twapendana na nitakwenda bara nae ae. Japo na manguvu kama John Cena, kitandani na enjoy tena kwa sana. Ingawa penzi lake la kijeshi bouncer, ananipa vingi siwezi mwacha bouncer. Kitandani makeke ni fundi bouncer, misamba sama soti mpaka na mieleka. Niende wapi tena? Umefika safari yangu
ya habibi.
Mimi mama habibi, umezama kwenye moyo wangu.
Utakuja uniue, najua wivu ndio mapenzi, ila punguza kidogo. Mwenzangu kitu kidogo tu, hasira kama mbogo. Kama mbogo, mbogo. Oh, oh.
Moja Moja Records.